так.
Sija pop siketi mamba Boshe data uko nyuma songo mingo Ah, walai, walai Meisha kupela lola, sema hivo all night, shoute kantima no ujue hivo Ukitembea inama kido Geuza kiso Ule ule vutia Kisha cheta kidogo Kolo kwa mkoba Minyama gado Uno namba nane na una wengine bado Jamoni lollipop Watoto ni big bomb Na choki umataka unabaki na kanga likiwa Tende left, tende light 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 Tende left
Tinomba moyo wake aliona utani alikuwa hamini Nikajisogeza karibu njoo basi uwe na mimi Mwenzako kwenye lafu sina utani Leo kona mimi unajohani Mwenzako kwenye lafu sina utani Leo kona mimi unajohani Basi mame metokea we uko upande wangu ni kweli sio uongo Ajilegeze ni nyonge We mali yangu sio uongo We mali yangu siyo uongo
Ulivo jazika jazika minyama gado Uno namba nane na ona wengine bado Jamoni lollipop watoto ni big bomb Na choki umataka unabaki na kanga likiwa
Tende left, tende